Bavimbele bafana yimbi sihlomile bavimbele bafana naba beshoyela bavimbele bafana yimbi sihlomile bavimbele bafana naba beshoyela
Ndawo zindlovu kakhulu Ithi ukhala sebethi mlo bonthi wo bonthi zabalaka zonke ishimali. Umlomo muhle bona izinto mzangwayizela. Maqaba qobhoza ozimishini. Umthali bambeyile ngoba umsikele wobomva nje ebusuku akuyaze ufuna inonini. Untombe emnyama sequjene ashaka singumaqeda ngadikibala ngempahla ebusakuzekela nezindaba. Imjalo wethu ngushephise jane phepha kulezo kala wabethi babalekele ubumnandi bayo kodwa wangena bafana nje kuphela. Zinja zinlumi zemama ngoba esabuqothula. Umshaya amagagu ngoba yena idliwa. Ngiyawubeka umtshazo ngiyaludla ubhedi ngiyawulahla ukhoboko. Kulo nyaka bafana bami ngifisa ukubona ukuthi khona yini umfana ozohlakazela le ngoma. Ngisho ngoba ngishaya ephansi enkandla emandaba ematholampunga la ngibeka khona kwabanaleli babangani. Ngizongoma wodwana ufaka dlamini sisho kanjena. Shaya ingoma fana bakhumuza ujabulisa izwe lonke lonkana chesof supporta noma kuku kwazi sephela siyayithanda ikhezinyana. Akuqinanga lapho ngoba ngizitosha ngokwenza wakho umfana wasibisi phansi eshaya kwesikampunga sithi kodwa esesho kanjena. Ishaya kanjani ingoma fana bakhumuza ujabulisa izwe kuze lojabula ngisho thini mani. Wazise phela thina sitheme namuntu kulo mculo thina sithande sekwenzekile njengoba wenza. Wayesephetha ngokuthi ngiyabonga mfana wami ngoba nungikhulumele lento engiyishilwa into engayishoyo. Waze wajabula umfana omncane uSiphiwe wasithole khona phansi enkandla washo kanjena. Ongaphansi ongaphezulu shuze umayikhethela kuyokhetha ukhethi kulezo nkala. Ngisho ngoba sihamba nawe thina mfana wampungosa kwazise phela wena umculo iSiphiwe sakhe into ongafundiswanga muntu into azalana. Ngibone hleka kancane kungcobo wanamihletshelwe ukuzwa nje indaba ezimnandi. Waze mwenzela kancane usuka amagubane wathi yaqala inkathazo. Ngithe khuleka amapholoba ngizothula ngizime njengathi angibaboni kwazise phela amava kendawo nawo. Kodwa uzobabamba sekuthalini. Ithi ndiyelethaleli ziyome wethu. Uthiki ziki zibhopho mna kile ongalakhalethi wenza amaye amadoda mkhuluma fana mbani yoteli ijingonyo. Umkhovo memezenhla umuze ekhulumeni bakhala bonke abantu bazehla ngoba lokho bhobholenkela kazintuvaniyona. Ngithe khulela makoti izuvalo ngoba nomona abantasela ngotsha nokwaba zithi bebenduvana nibashaya phansi wathi. Ukhambo incane umancintshana abalibiza ngenuni kodwa mna njengomashukuza kwabashukuzela zonke isisibafoza noma bezwa nengoma. Ngihamba nezivumvumu sothando lasefosolaselevo ngasethamatelanzwana ethona phezulu ifeli maqeda zamnyane ithuba bahlwazana. Ujabule wazi wagiqa methamkibe mazina ngcoba emsinsila ngabe sengithi nina. Qhude lo mnu qhude kajena nayisho inkothotho kwabamzonyana. Angithi phela yiseke inkinga edlula kanjani imuncazi lezo nkala bathi bayibamba kanti dali bamuye. Ayishe bafana basenkala.
When I see you, 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 when I see